Chini ya maji, ponde riba Jose buicheze, indo ida Watu wako ready, kika tika Watu wazibende Huku zimeshika tujibambe Tupige zigombe Odibazo kizola mayope Take it low, bring it back Let me see you swinging Take it low, bring it back Let me see you swinging Dance kibamba katika Dance kibamba katika Dance kibamba bam 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 katika Dance kibamba katika Dance kibamba katika Dance kibamba bam 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 katika
Hapo tu Katika no sitoke mali uko Mahundi wako na di area chunga mfuko Sitoke no sichoke iyo kote Hata ikiwezo unaza zungusha madusko Niku katika kama gwede jo imekurunda Katika jikune kune kachawa inakuna Banjuka kome vuta gunga wada kusunda Kaleka feeling karege kome bebo na chupa Tone zaki left, right Tone nani hapa ndiongori Chezo kijibamba Skwembe Bazo kizo za kiodi Gonya kakigunyi Moshoki Gedo kipunguza ilori Tunde za ki left Right Tone nani hapa ni yongori
Dance kibamba katika Dance kibamba katika Dance kibamba bam 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 katika Dance kibamba katika Dance kibamba katika Dance kibamba bam 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 Take it slow, bring it back. Let me see you swinging.
Yeah.